Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Aljumare noga e goho lewru meitaande 2015 sappo jeɗɗi yamde jaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi. Miɗen tawa e nder maison de la presse Bamako, jottinono ɗo kabaruji ɗo Oumar Waygalo. On kumpitito wiide fa hande saha leydi meɗen ndi ɓuuɓayɓe kolliti wiide civil en jeego mbara ɗum won ley saha leydi meɗen ndi wakkati nde basiji ɗi gonduno e wadde ley laamu en songo nokku noddirteɗo Tin Hamma. Ley henduɓe kolliti wiide basi ano wonde wadde to hakkude guɓe tuguiɗe laamoɗe ɓe noddirta plateforme kañum guɓe murtuɗe gonɗe ley saha leydi meɗen ndi noddirtirtoɗe Azawad. Basiji ɗi fa hande ɗi gondi e torrude ɗum wonon yimɓele gomɓe ley laamu Tumbuto hollitan wede nokku noddirteɗo Gabéry. Ɗum woɗɗiri nokku nokku goto Antoine ana yaawa fa e kilogaji jeɗɗi noɓe kollitiri wiide ley hen dow hollitama wiyade yimɓele jeehi toon ɓe bonni koɓe bonnata ɓe gujji koɓe gujjata ɓe jaade jawlele jama o. Hono oɗo bonanɗo goto dum matama nokku noddirteɗo ESL ley laamu Tonka. So ni basi huɓɓi jama o dogiran pelle pelle walde o saaɓe kolliti wiide wakkati joni ko foti yimɓele ujunaji noga e jaɓɓeyom kañum gooni ñonguitiɓe ley laamu Tumbuto o. micciteɗen wiide guɓal nodditirtegal CMFPRD kamɓe e guɓe ɗum on nodditirtoɗe Azawad ɗe ɓe gonduno. Ley sappo e joyi lewru mai nduɓe cinnini kaldal e kawral ngal ɗo Bamako ɗo kamɓe je e guɓal gongal kasenɓe yimɓe mumen noddirte CPA ha yoga yimɓeɓe cinnini ngal ɗo Bamako ɗo ɓe kaalidu ko waɗi soɓe cinnini kaldal e kawral ngal. Sakiraɓe ɗi wonon kabaruji mawɗi min jogini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Fa hande saha leydi meɗen ndi ɓuuɓayɓe kolliti wiide basiji ana gondi e wadde kasen nokku noddirteɗo Menaka Kagne e Ansongo. Ley hendu jama o seediki wiide civil en jeego mbarama toon ley civil en jeego mbara ɓeydu hollitawe neɗɗo goto ana ley hen omo golla e walde nde wona e jeeyal laamu ɓe mbarama ɗum on nokku noddirteɗo Tin Hamma ley laamu Ansongo. Basi ana wondi e wadde to hakkude guɓe tuguiɗe laamu o noddirteɗo plateforme kañum guɓe luttidirɗe e laamu o noddirteɗo Azawad. Hono wori Ousmane Diko
on je leydi Espagne kaɓa e yolbere andini golla omo malinke goto heddike eɗi basiji ɗi nde gollirɗe wi seeɗi toon golle. Seeɗa en ndu mbi janguinoɓe sukaɓe ɗiɗon e sukaɓe jangoɓe ɗiɗon fa warde almujiɗu goto du keddike hen. Nations Unies e larme men dokki taƴoral woldeji ɗi punti toon. Keƴaɗo larme mali wi soldat si en ana kuɓidi reenude yimɓe minoka nangui paale ɗeɗo fuu ndenno andini du so sema wi nangal ngallure nde tawan ɗum toon yadata du e kumpa. Minisma wi naɓi toon haɓatoɓe muɗum nangoɓe ko yaata kiloji joyyi paale ngallure nde fuu fa reena yimɓe toon. Radio Assuri nantinowo haala minisma wi jawtuɗo didol kiloji joyyi ngol fuu ɗum rimanta ɗum jaam.
Laamu moyle o koɓe kaali ley communiqué ɓe kolliti wiide ɓe mettama sanne hono bonanɗaji ɗi guɓe noddirtirteɗo Azawad gondi e wadde nokku noddirteɗo Tin Hamma. Ley henduɓe kolliti wiide sa ƴeewi guɓe noddirtirtoɗo Azawad ɗe ɓe gondi e wadde bonanɗaji ley saha leydi meɗen ndi. Hono ko kanje guɓe ɗo noddirtirtoɗo Azawad ɗe ɓe kayfi laamu moyle o wiide kañum waɗi hono sababu civil e mbaraɓe toon ɓeɓe kolliti laamu moyle o holliti wiide wakkati joni o ɗum peneno ɓe gaɗi noddago fewde e walde adunara Allah nduɓe mbiɓe en tinno daro darde mumen gaɗano gatta yalla jaam e deƴeran niɓa ley mali fuu e mangal muɗum. Tawe ɗum won ley laamu Tumbuto o keñen wakkati sappo e goho yamde nokku moɓe noddirta Gabéry. Ɗum woɗɗiri gourmara rouso ko yaata e kilogaji jeɗɗi yimɓele bomɓe sumbu kañi en nattonkoɓe nattonko dow litama wiyade ɓe janidiri to e bitikaji ɓe teeti jama o ko jogui toon ɓe bonni koɓe bonnata. Hono oɗo bonnanɗo du matama nokku noddirteɗo ESL ley laamu Tonka o. Koɓe kolliti wiide ley hen ko du toon du bonandaji ɗi gaɗi wakkati yimɓele bomɓe sumbu ɓe jahanno toon nde wiyama ɓe jaadi e mobilaji sappo wakkati joni o jama gonɗo to hakkillaji mabɓe an immi sanne woɓɓe fuu puɗɗi yoppude geñaji mumen. So basi huɓɓi honno andirɗonno jama o dogiran pelle pelle wakkati joni o walde o saaɓe kolliti wiide ko foti yimɓele ujunaji sappo e joyom kañum en joppi nokku noddirteɗo gourmara rouso. Ko foti yimɓele ujunaji nayom du joppi ɗum onon laamu Tumbuto. Caggal muɗum ɓe kolliti wiide laamu gundam o du ko foti yimɓele ujunaji jettam kañum en goni jonguitiɓe wakkati joni o. Yimɓele ɓe du ɓe kolliti wiide ɓe jogui toon tiiɗallaji sanne ɗum woni hono neɗɗo goto kanko iwri nokku noddirteɗo Gumbéry o holliti wiide wakkati joni o jama gonɗo toon o ana huuli sanne jawlel mumen fuu du jadama. Hono ɗum wori Barke Cissé
ko warata e ujunere temeɗe jeego capantati neɗɗo woni e ley gendi ndi, temeɗe jeɗɗi capanɗe nayyi e tati fuuyo worɓe, temeɗe jetti capanɗe jeenayyi e jeego maɓɓe yo rewɓe, temedere capantati e ɗiɗi sukaɓe woni jangoɓe lekkoy e ley gendi ndi. Ley wattu joni oɓe fuu ɓe sotti e genari maɓɓe saabi dey ɓe cuusayi fey seeɗan yimɓe joguiɓe kaɓortoɓe bonɓe nodditoɓe ko e muɗum Azawad. Ɓe koɗoyi ley gellel caggal maayo to noddetegel boranda. E ley wattu joni oɓe ɓe yimɓe fuu ana yoppira ko e muɗum en, ɓe mursi toon kulleji kewdi eden baawi sifade dabaaji fa yottoyaade e nyamuruuji mabbe kala e ko nandi e mudum njanobbe yaadi e majji men gadi wullitaango fewde e baale paabotoobe yimbe njongitibbe ka men jiay do fe goto e mabbe dun ni huunde mettunde men fa sanne hay dun wadi su meden gondi fa hande e wullitaade fewde kala yimbe fu e baale paabotoobe yimbe njongitittobbe pati bonanda ngaddo gungu beri o burani nyangude
catastrophe humanitaire
sagrabo do mbaaji lettre mi joju modo e holla men bembal ande galmi noddirta face facebook ngo
tamani
holli tan wede dum wonono walde nodditirtonde CMFRD micciteden wide kanje e gube dum wonono nodditirtonde azawad debe gonduno kanye yoga e yimbel nodditirtobe CPA wiama keñe dum wonono jokkay holli tan wede kaldale kawra cinninangal de sappo e jolle wuro me handudo bamako do kambe be cinninigal be kolliti du ko wadi sababu ko be cinnin kaldale kawra gal kanko dum wonono yanu sature o yo jokko horejo wal CMFRD kede ko usman diko faccintide do hen
yo andinde ko sabe somen cinnin e hakkel am gollidinde e gube de calanaaki mali ana way hono gollidinde yimbe be men jogodi hakkilo woto e le bangal yirwere ko nayi e ko woni hakkundaame e be cinninaale be dum e dum feewi wana wayde kawral du miden paamire teddangal ana heddi hindu nabaali wattu fu yo yimbe kabato ndartude ko jidi so miden gonduno hakkilo hande men certi hakkilaaji sabe yo police en mali kany e larme be kedani yo be en ballata wana wajibi men jiida hakkilaaji ko hoji men fu yo yirwere hande
holi ta wer nyaw cewdo o yamale lamu kidal to be kuliti wido ko fodi himbe el sappo en jeegom o do nyaw yaye mudu walde o mesbe kuliti wido wakkati jono be ngaran fesudu to hono sukabe gombe tombe himbe el be nyaw o yaye mudu be du yama wakkati jono be gonde sawre doktor ore kidal to kanko goto yo cawro to kidal to holi ti wido pikiri di be jogi ton di burata pikiriji ujinaji nay ka himbe el kanbe fese tombe du ya fay ujinaji no kay suka kanko sidi umar ag ibrahim o kede ko usma di ko faccintinen do hen
nyaw be andanabe be ka fu an gondi e sawrede men bammi dabare pati orabu be chaarama fa yoga santanama yopitama farati anasabe nyobe yogabe anajiwa keredu warde me anda be namondiri nyalade dudde be gadi pade mabbe yottare cuudi dogodoroga ne me andani nyawdo fu men gaddan dum do sawrete men bamman ko jiwe mudum dum men nelde bamako fa faamu hebe e si nyaw gonde mudum e andal am laamu ana wondi e daranade fa heba jogala o nyaw ciwde yalla himbe na pese
e kolliti wi ko foti million lekki dum hani tutuede ley lamu sigaso le hendu be kolli o kabaru dum wonono yewtere mabbe sappo e jeego bal jowi ngal hono haybude ha waluuji le nokku meedo be kolliti wi ko wadi sobe ngari o do golle sa jeewi damaaje gonde to sigaso to dum wondi e bonnude laddeje gondi to ndi kanko salimata watara o yo gollo dum wonon suudu ministre humindo ha waluuji le leedi meedi ndi kede ko barki sisi faccitinen do hen
men ngaran men piya dabareji fu kandi fiyede men lalina kaaki fu kandi landinede fa tudugol de ledde laato hunde yengore fa sanne dabareji piyetedi di ana humani haybude ledde tutitede de denno men cubike laamu sigaso o fa men jongita yange haybugol awaluuji meden di andon wiide bonandaaji mawdi fa sanne ana fewna e ledde sigaso de dun sabimbini bonanda mawdo ngada do e ley awaluuji laamu sigaso o andon dun wiide nokku fuudo asobe kangi be jabburi a tawan ladde mu dunde wawa ka remede
a toute culture
tamani sejo tamani
sagrabe jewel hodo ne les réseaux ngaji meedi be kolliti wi to sigaso to faabe jewel hono jawlel en nangirte bawdi de dunabe le crédudi di be jewel hono examen ngaji be landinirto dun to holita wi dun won faana kawrital ngadu gal ton kikire kegne le gal do kawrital du ko be jewti ko be kolliti wi sa jewi jawlel laamo dun wonde jogirede jogalaji bondi be jihi le hen dutti alaaji landini be gal do kawrital dun wono academy goddo to kucala to tagal mudan gardan faado sigaso do be kolliti wi ujinaji arkilaaji ciuwaadi kany en dokkitira ton bete hande ngad do golle do no walde humininde kibar hono cella le nokko o kanye fa yoto USAID ko ni faana mabbe du faabe jeewel hono be tekkito jonte pale de ilandungu natay woni tan wed dum wononi le laamu motti o wakkati jono nokku mo be hono walde no dirtende debbo lafiya e be gondi e wadde ton kawtal faabe jeewel hono be dirwinirta dum won hono kibaru rewbe fa yoto yo cella rewbe e be gonde wadde kawrtal gal to sewaare to le gal do kawrtal do woni tawere balle hala nan an gonde hawrtinde magal fa yoto yono walde humininde kibaru jande le yire be kolliti wid le hendube jewan dati di be jaltinta faabe cakko hono ko rewbe be ngattete dewli ila jonay fa yotte ko rewbe be ndokete dewle tawe jonay kany e haddude bibbe rewbe tagal mudé ngardam fa do kuli korodobe kolliti wiide ko foti million suka kanyu en pesa ton pesa nyaw polio woni dum wonon nyaw mboro o koyde be kolliti de gal musad ay ko be ngattile hen ko idu yafa e millionji temedere e sapo ngado o do golle walde dum woni hon laamu mali o kanye walde o mes tagal muden gardan faado kaydo be kolliti wiide wakkati joni o be gondi e sawru ton yimbeele nyawuji goddi kassen anto di jama o yebotodi ngabbe gombe wadde o do golle do wonon waldi noddirten Hélène Keller international dum hani wadde ton ko yaata e lewru wotorno be kolliti wiide fesu no sawru de jama o dum wadan dum wonon le doktoroje gondi to kaytode fu sukabe be anni sawru de be dum wonon sukabe be ngala sukabe joy en duube joy fa hono ko nande mudu be kolliti wiide so be tilki sawru de hono sukabe du be yewan be kokka du hono podde anto baroje gindi le redu tagal mudde garanti minire fa do segudobe kolliti wiide dum wonon walde humini non kibaru yirwer kanye e fina tawa be bi gollidi dibe golliton disa jeewi dum jeengi jaati be bi le temedere fone chapande joko ndatte te ko dum hebama ko di sabaw so be gollidi do golliji dudu wonon lampoje njobadi tondi be bi be moddini to ciu dogotoroji fa yotto yo an kawno classeji école e pompiji e ko nande mudu sakira do timinirten nyaloma hande o.